What shape bender?
I thought you know it.
Yeah.
Wame bender.
Promise them I'll make it.
Wame bender.
Street love check downtown King City.
Wame bender.
Bogi dollar man toka ka high lipi.
Wame bender.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wame bender.
Who for all hate now check who's chupi.
Wame bender.
Yeah, yeah.
Wame bender. 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 Wame bender.
Jitoka East Zoo. Vuru langu ni lao times two. Radi nimepasua wingu. Kongo Rwanda na timba kumfu. Nikikoro kiwashwe kitembezwe. Na mahater wanyonye mashegele. Chimbolenu ni jeni watembele. Nikushosi udinla mapepere. Yeah, yeah. Popote upendo. Hivo ndo peleka fika na rien. Tulishaja za pengo. Naitaji mahater wapya mabazen. Gang do nembo. Soto epiga lockdown mara 10. Tati malengo. Bungezo viti na zikujia na gang. Bisha, zangu bambisha. Zawa matang twister. Marapa unitapisha. Washihu ni mbisha. Haipisha, tukiziwasha, twaitisha. Gang gang, tuwa sulubisha. King king na jiapisha.
Wamependa.
Bogi dollar man toka ka high lipi.
Wamependa.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wamependa.
Tuwa for all hate now check who's chupi.
Wamependa.
Yeah, yeah.
Wamependa. 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 Wamependa.
Sina jet but me shinda on air. You ain't never been a big game player. Si wabamba juu ya big man flair. Nakuja mali upo mi chase to my fair. Baby girl hauna etiquette. Ni mturo na kula na serviette. Napenda yo west ikisaculate. Unapenda makeki na chocolate. Ushairi rima mpaka ukaanza kulia. Tuliseti ile big ya mia. Mjini sikizu fati biti speedy. Labda uende ocha ndo ukatafute bibi. Kiki mingi na msani usikiki. Buda saka wera huwezani na mziki. Yeah, heni peke nilisaringi Gilbis. One at a time tunafanya maoko vanish. Tryna get me a condo that's vanished. Mifu na chuki ni ugonjwa hatari. Ni winners tena ni shinda finali. Naishi mali wezi fika. Nanganya, yeah. Debe inalipua speaker Osama. Na kagambali na mabongo lala. Kazi ya tulali usiku mchana. Fala ngangane ya geuke mchanja. Mafano na tupenda penda sana. Ndiyo mana tukifanya tunaifanya gasana. Na CJ ball na maganji za chama.
Street love check downtown King City.
Wamependa.
Bogi dollar man toka ka high lipi.
Wamependa.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wamependa.
Tuwa for all hate now check who's chupi.
Wamependa.
Yeah, yeah.
Wamependa. 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 Wamependa.
TK2 Beats.